waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga. Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha September ay tahay 17 sanadka 2025, halka aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa stuudiogan ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ugu waaweynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu filayo inuu dhowaan la hadlo ama uu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalkan Australia. Guddi qaramada midoobay ka tirsanna waxay sheegeen in Israa'iil ay xasuuq ka geysatay Gaza, xasuuqaasoo loo geystay dadka Falastiiniyiinta. Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu dhowaan la hadlo ra-iisul wasaaraha dalkan Australia. Hadalkan madaxweyne Donald Trump ayaa imanaya iyadoo Anthony Albanese uu booqan doono xarunta qaramada midoobay ee New York toddobaadka soo socda. Hadalkan ayuu madaxweyne Donald Trump yiri mar ay hadallo kulkulul isdhaafsadeen tifaftiraha warbaahinta ABC-da u jooga dalka Mareykanka John Lyon oo madaxweynaha weydiiyey howlihiisa ama heshiisyada ganacsi ee isaga iyo qoyskiisu ay galayaan inta xilka madaxweynaha uu hayo. Su'aashaas oo si cara leh uu uga jawaabay Donald Trump:
In my opinion, you are hurting Australia very much right now. They want to get along with me, you know, you're
ana waxaan u arkaa, ayuu yiri, waxaad hadda dhaawac u geysanaysaa Australia. Waxay rabaan inay xiriir fiican ila yeeshaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya dhowaan si uu ii arko, waan ku sheegayaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha markuu halkan yimaado. Hadalkaaga xumaan ayaa ka muuqata. Madaxweynaha ayaa markaas wariye kale siiyey su'aasha inuu weydiiyo. Anthony Albanese ayaa cadaadis baryahan waxa uu kala kulmayey inuu wada hadal fool ka fool la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wixii ka dambeeyay markii Donald Trump uu xilka aqalka cad ku soo noqday sanadkan. Labada hoggaamiye ayaa lagu waday inay ku wada hadlaan darafaha shir madaxeedkii G7 ee bishii Juun dhacay, laakiin Mr. Trump ayaa shirka waqti hore oo degdega ka baxay isagoo sheegay inuu uga baxay arrimo degdega oo la xiriira dagaalada Bariga Dhexe. Mr. Trump ayaan isagu hadda bixin waqtiga saxda ama maalin cayiman oo la kulmayo ra-iisul wasaaraha dalkan Australia. Guddi qaramada midoobay ayaa sheegay in Israa'iil ay xasuuq ka geysatay Gaza una geysatay dadka Falastiiniyiinta. Saraakiil sarsare oo Israa'iil oo ku jira ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahuna ay falkaas xasuuqa iyagu abuureen ama ka dambeeyeen. Warbixin ka kooban 72 bog ayay ku soo qaadeen dilalka tirada badan, gargaarka la hor istaagay, barakicinta qasabka ah, burburinta xarumaha ay haweenka uurka leh ama uurka qaadi waayey, gargaarka caafimaad ka doontaan. Arrimahaas oo dhan ayaa cadeyn u ah hay'addan warkan cusub ama ay soo saartay oo ay ku sheegtay in xasuuq lagula kacayo Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa iyadu diiday inay la shaqeyso guddigan. Safiirka Israa'iil u jooga dalka Mareykankana waxa uu tilmaamay in warbixintan ay tahay been abuur, fadeexad iyo weliba cay. Laakiin guddoomiyaha guddiga Navi Pillay ayaa sheegtay in warbixintan ay sax tahay.
It is our hope that this report will be read by the higher ups, including the Secretary General.
Waxaan rajaynaynaa, ayay tiri, in warbixintan ay akhriyaan madaxda sarsare oo ku jira xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, sababtoo ah iyaga laftooda waxaa loo tababaray oo ay yaqaanaan inay xaqiiqda raacaan ama ku shaqeeyaan. Waxaan nahay hay-adda keliya ee qaramada midoobay ee arintan soo baartay. Marka xaqiiqdu waa in saameyn ay ku yeelato madaxda sare ee qaramada midoobay oo iyaguna ay ku tilmaamaan arintan inay tahay xasuuq, ayay tiri. waxaa jira walaac ah in qof kasta oo rabay ama dadka rabay inay u codeeyaan doorashada madaxweyne ee dalka Malaawi aysan awood u yeelan inay codeeyaan. Goobaha codbixinta ayaa la xiray doorashadan ka dhacday dalkan ku yaala Koonfur Bari Afrika, iyadoo natiijo isku dhow la filayo. Madaxa amniga hay-adda xuquuqul bini'aadanka dalkaasi, Xabiiba Cosman, ayaa sheegtay in qalabka faraha dadka looga qaado ama fingerprintiska goobaha qaarkood ay halaabeen ama ay shaqayn waayeen. Waxaa jira, ayay tiri, kaysas laga soo sheegayo gobollada waqooyi iyo weliba kuwa Koonfurta. Deegaanada qaarkood qalabkaasi faraha lagu qaado ayaa dhibaato ay ka jirtay, bay tiri. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in gobollada qaar aan shaqaalaha tababar la siin. Marka su-aashu waa in dad rabay inay codeeyaan aysan awood u yeelan ama u suuroobi gelin. Tartanka ayaa waxaa ka qayb galaya, ayaa layiri, madaxweynaha hadda xilka haya Lazarus Chukwera oo 70 jira, waxaana la tartamaya 17 musharax oo uu ku jiro madaxweynihii isaga ka horeeyey oo ah 85 jir, magaciisana la yiraahdo Peter Murake. Waa mid ka mid a dalkani dalalka adduunka ugu faqrisan Malaawi dhowaanahana waxaa soo food saaray dhibaato xagga dhaqaalaha, maciishada, cunto yari. Arrimahaas oo dhan ayaana ka mid ahaa ololaha doorashada waxyaalihii looga hadlayey. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Dacwadoogayaasha dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Utahna, waxay si rasmiya dacwo ugu soo ogeen ninka looga shakisan yahay dilkii Charlie Kirk, oo ahaa nin u ololeeya arrimaha xisbiga muxaafidka ee dalkaasi. Dacwadoogayaasha ayaa sidoo kale waxa ay dalban doonaan in ninkan dil lagu xukumo. Taylor Robinson oo 22 jira ayaa lagu soo oogayaa dacwo ah inuu toogasho ku dilay Mr. Kirk oo ku sugnaa jaamacadda Utah Valley University toddobaadkii lasoo dhaafay. Maamulayaasha ayaa sidoo kale waxa ay bannaanka keeneen ama shaaciyeen cadeymo ka dhana Mr. Robinson oo ay ku jiraan fariimo telefoon oo ay dad isdhaafsadeen, kuwaas oo muujinaya, ayaa layiri, isaga oo qiranaya dembigan. Xeerilaaliyaha gobolkaasi Jeffrey Gray ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeynayaa Mr. Robinson inuu aad isugu dayay inuu qariyo dembigan uu galay.
After shooting Mr. Kirk, Robinson hid the gun, discarded the clothing.
Markuu toogtay Mr. Kirk, kadib Robinson wuxuu qariyey qorigii uu toogashada ku geystay, wuxuu tuuray dharkii uu xirnaa markuu ninkan toogtay, wuxuuna qof ay qol wada deganaayeen u sheegay inuu gebi ahaanba tirtiro fariimihii telefoonka ay isdhaafsadeen, sidoo kalena uusan booliska la hadlin. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Penny Wong, ayaa sheegtay in dowladda Israa'iil ay si weligeed ay loo go-doomin ay hadda u go-doonsan tahay, kadib markii hay-ad qaramada midoobay ka tirsan ay ku eedeysay dalkani inuu xasuuq ka wado Gaza. Miss Wong ayaa sheegtay in Australia ay Israa'iil ku cambaareysay falalkaasi keenay xasuuqa. Waxay sheegtay in dowladda Australia ay ku celinaysa mar kale dalabkeedii ahaa in dowladda Israa'iil ay heshiis ka gaarto xabad joojin iyo in dadka la haystayaasha ee Gaza ku sugan la soo celiyo, sidoo kalena ay Israa'iil joojiso wiiqidda ama dafiridda xalka labada dal si colaadan Bariga Dhexe loo soo afjaro. Saadaasha hawada Brito oo magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 21, Sydney waa cadceed iyo 21, sidoo kale halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 67 senti oo dollarka Mareykanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.